ubayibu gemehlen awishan ungayibambe ngesandla dobashalwa ngenkani ubayibu gemehlen awishan ungayibambe ngesandla dobashalwa ngenkani wishala makama mabilu yinqo uzayibona imamathela dobashalwa ngenkani wishala